time kuangalia usoni ma sio kama nakosa neno kusema wale mama unafanya ngozi kine na ingawa moyo hautaki uweke tena wazo kichwani linabii kukueleza vipi vibaya ukiniji bembeleza na isijui bembeleza utakatala fumi utanumiza kidesign na kuangalia usoni ma kuna signs ya kuita kumachoni ma kitu flani umefazi kumoyoni ma unachotaka ni anze mikusema hapo nafanya ni jonde
nitashinda
hapo nafanya ntamke
napenda
ilo machojibu mdomoni ni tofaut na usemacho machoni we dada mi unanyumiza we dada sijamaliza uona katasimu please usikate ma Hello ma, laitu nikuwa unanyona Bile kila time nakonda na waza Kama kukupata mtaweza Isigeni kukueleza Isigi kubembeleza Usinikatayo tanumiza Na kupenda kukutenda sitoweza Hello ma, laitu nikuwa unanyona Bile kila time nakonda na waza Kama kukupata mtaweza nikukueleza au nisiji kubembeleza usinikatae utanumiza na kupenda kukutenda sitopeza kati yetu imetawala rangi ya pinki kitu mbacho moyoni siridhiki nachokumba tuwe zaidi ya marafiki inajionesha machoni unafiki tuwe ya macho kwa sasa
nakata
mpaka tungeli kufika
mwafaka
Tulikuja umependeza Kwenye peni ukanyomba mikucheza Tuka dance na macho melegeza Leni bamba nkaficha kukweleza Leni maliza mimi nina kweleza Nina kubembeleza baby please baby girl Mino natamka we kukona nataka Chonge ana kwa ana baby please baby girl We dada Mi unanyumiza We dada Sija maliza uona kata sim Please Usikate ma, hey, hello ma Laitu ngekuwa unanyona Bile kila time nakonda na waza Kama kukupata ntaweza Isigeni kukueleza Isigi kubembeleza Usinikatayo tanumiza Na kupenda kukutenda sitoweza Hello ma, laitu ngekuwa unanyona Bile kila time nakonda na waza Nisigeni kukueleza Au misiji kubembeleza Usinikatae utanumiza Na kupenda kukutenda sitoweza
Remember where you got it from. www.djericom.com